Bigfoot, Bonge Lagoon. Sijui kwa mini how naweza fall in love kwa street. Maisha kiuni mara vita hivi atanipenda nikimdis. Sura ngumu ghetto chafu, siku zenyewe hazisongei. Kila dem nikimpa salamu, anijibu wala haongei. Marcelo ananitambia, kila siku ngoma mbichi. Mistari wananiuzia, na ndo hata chambo wakishiki. Funka by Blackberry, nika change pamba ndo hati nishine kama Nelly. Chadiamu nilimpata kantapeli, I said no. Nikamua nirudie game, no pakeki hardcore. Kumbe mapenzi ya kuagi pamba na kuaga kwa roll. De moja nkapata sim na pendo na vyo flow. Nikaona kana rusha steam, nika lose hata control. Nikapotezea, nikaona ili toto tuto player. Akapiga tena suti yake na change akiongea. Kila nkiwaze lontokea na filtua na nchezea. Mani ilivuka mpaka punde mchana ilipontokea.
It's a feeling that is holding, and I wanna feel it right. Baby take me too slowly, everything gonna be right. And I need nobody, nobody to tell me, for the feeling is so deep in me. And it's so cold, so cold, I'm trembling. Baby come hold me so tight.
Kumitna ilikuta mzuka, baby park mark 2. Gafla hug, kiss kwa shavu, mambo faster 1-2. Udaitu andwe kwake home, nilikuta kama ngori. Sikuwa mini itakuwa faster, juu I thought itakuwa slowly. Nikauta pembe squeeze, hata mtani sionekani. Daily angaza kwao, nigga menzi kwa sekani. Hawa kwa mini masela, toto chuma stela. Toto rice, nice nkishtukiwa ntasundo jela. She means a lot to me. She loves me. She gives what I want cause she got me. She says I love you too when I say I love you. Na kwa mkono pia imejipa, she got my tattoo. Napenda navyo niita honey. Napenda time tukivutisha na majani. Napenda navyo pika ugali. Na pia kichora moja mpaka saba. Menu takubali.
It's a feeling that is holding, and I wanna feel it right. Baby take me too slowly, everything gonna be right. And I need nobody, nobody to tell me, for the feeling is so deep in me. And it's so cold, I'm trembling. Baby come hold me so tight. And I got what it's called, oh. You can get it anytime you feel like, baby. Listen, I'm not selfish, I'm so sweet, I'm lovely, yeah. Baby, yeah. It's a feeling that is holding,
it's holding me.
And I wanna feel it right.
Oh yeah.
Baby take me too slowly.
Take me too slowly, baby.
Everything gonna be right. Whoa. And I need nobody, nobody to tell me, for the feeling is so deep in me. And it's so cold, I'm telling me. Baby come hold me so tight. Nobody.
Shiny baby. She's in D.
Taking over,
what's
man.
What's up, nigga?
Love
you all.
Mwah. BHGF 00T. Mwah.